you pull up how we are there. All of the West India know. Me no know.
Too fresh like your Versace or to cool on your singer ne Gucci. Send you can see that a quest to the wire and jagalong foot and to pulling a sepichi. Bend over and a beko booty. Wagula mama oli koe chikolo. Mukamba katonda gwe yakuwa. Buli waka kakanyote umema kuwa. Ya! Njikwateko, njikoneko, tongana na weva kuwabuwa. Njikwateko, njikoneko, baby na weye weko zana
lindu. Gabako, gabako choli na lagako. Lagako choli na gabako. Gabako choli na chota liochi wako van. Gabako, gabako choli na lagako. Lagako choli na gabako. Gabako choli na chota lioko do walida vichi. Jump him, wallet on his same. Jump him, wallet in same in his same.
Jump him, wallet on his same. Jump him, wallet in same in his same.
Don't call your Messiah. When you my baby call my Messiah. You are about to go to the Ansari. Wakulira waje batagaba.
Wazina mulu nja tengo numia akabina kukabigula choka wampita. Toya gala kukaba chigwe baby wakulira wachoka ngezango chima. Sima nyiku wampita na ikondo sunda musonzi ngeno wemfuja. Njagalo manye nangezi numa ojompe mugwe bebe vionkweka.
Gabako, gabako cholina lagako. Lagako cholina gabako. Gabako cholina chota liochi wako van. Gabako, gabako choli na lagako. Lagako choli na gabako. Gabako choli na chota lioko do walida viki. Mjompem waleti onjisem. Mjompem waleti ensimbi njisem.
Mjompem waleti ensimbi njisem. Shibawa bulonko konya na enja galalumu mkwano jonda geko. Weni nuwajio ilingi sana ena wengusaba mamo jonda geko. Kudizaya, Cindy, njikwateko, njikoneko, tongana na weba kuwabuwa. Njikwateko, njikoneko, baby na weye weko sana li.
Gabako, gabako choli na lagako. Lagako choli na gabako. Gabako choli na chota liochi wako van. Gabako, gabako choli na lagako. Lagako choli na gabako. Gabako choli na chota lioko do walida vichi. Jump him, wallet on his same. Jump him, wallet in same in his same.
Jump him, wallet on his same. Jump him, wallet in same.